Kukati ya msupa kuna mwenye ana allergy. Dema mininoki aja wesa energy. Demarco, have bad mind energy. Niki mess up, nita write let apology. What? Ini intro manze, so sema. Young the building, met bled nigga. Go bled, jina kubwa kama Dr. Dre. Usilete beef ya miki nil na drek. Sisi drag lord, cheki misi deal na drag. Mina tetemesha ad paka up na track. Okay, hey, tan takumada na duke. Mapika kila place jina gonga boom. Kani mwizi wa mapizu we eski doom. Nimetega boom kila place mutago boom. Mac bled, moto kubwa, bad ass like pisto. Mini mwafo ya napote angaki ni jisto. Sunday, utapata mina precious crystal. We be happening kama Carl Rap na Cristo. Ukianza rap, make sure una finish it. Prepare ledger count or maybe balance sheet. Compare na me man, okay, that's bullshit. Shut the fuck, una make noise like iron shit. Una do nini kani bust, let's drop it. To make sure my fans wote wame satisfied. Cut to me poto kani yasi tuna rectify. Anything, pata rap, mazi tuni purify. Una do nini kani bust, let's drop it. To make sure my fans wote wame satisfied. Cut to me poto kani yasi tuna rectify. Anything, pata rap, mazi tuni purify. Kome mini shika mpaka na say weta. Supu uko fiti uni write letter. Niko na raka kiasi nita come later. Kong 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 nime come enter. So na mpeda msupa waga pendi kunyeta. Nikisema bring things na pendi kusita. Doni best niko nipe makopi kapisita. Kajeno zamba sea nyanyuleta. Mafas nime pita juka na inikweta. Mpaka kusikiza ngoma hata ka umesota. Demu wako hapo kando we just gota. Tonight tuka play game fiti kaguta. Nisha play karate sasa ni karata. Kangoma inakubamba let me still sakata. Edi beat nimepanda yani minda kutaka. Mjaso we sema tu ikuru kuata. So unadu nini kani bust, let's drop it. To make sure my fans wote wame satisfied. Katu mepoto kaki yasi tuna rectify. Anything pata rap mazi tuni purify. Unadu nini kani bust, let's drop it. To make sure my fans wote wame satisfied. Katu mepoto kaki yasi tuna rectify. Anything pata rap mazi tuni purify. Nateremisha rap kwa mdomo kama magic. Speed ni lesser, speed si supersonic. Na mother map wate carbon atomic. Nadunda kila place na rap with my colleague. Wache nyanzi rap kisha muanzi kupanic. Kiki voice nikilia kakika Panasonic. Najifanya na apron na flies ka mechanic. Na rap ikitoka hapo iko very classic. Now nimeburuka juu with new technique. Wanagwe ya mini soja hound or traffic. Natamba na koso na swa. Si arabic nikichiki nyuma kila place. Me ni mashabik eh. Let's talk more here right now eh. The best living jipuka must be in. Mindo buda cheza na budu kufe na rusha. God damn it jipuka ni sweet so. Unadu nini kani bust, let's drop it. To make sure my fans wote wame satisfied. Katu mepoto kaki yasi tuna rectify. Anything pata rap mazi tuni purify. Unadu nini kani bust, let's drop it. To make sure my fans wote wame satisfied. Katu mepoto kaki yasi tuna rectify. Anything pata rap mazi tuni purify. Riala Jay-Z kanye we gonna run this town. Niko kama mira bitu kiko upside down. Kwenye forest gata miti kisha plan 2 now. Mini number 1 kisha weni number 2 now. Say 3, 4, 1, 2, let's go na katu. Emubiri na satu kwenye body na statue. Marry me, yes I do, good night. You too, I'm the best artist ever. I'm the bestest. Unadu nini kani bust, let's drop it. To make sure my fans wote wame satisfied. Katu mepoto kaki yasi tuna rectify. Anything pata rap mazi tuni purify. Unadu nini kani bust, let's drop it. To make sure my fans wote wame satisfied. Katu mepoto kaki yasi tuna rectify. Anything pata rap mazi tuni purify.